Sky. Toglie balaganjani. Fizwa yong ni zimona. Aw. Kuza zonga zimona sezona. Ngeke ndiglibale. Yo. Into engeke yenzeke le. Kum nakum. Kanjani nakum futhi ngeke. Ngeke.